Square music. Nope.
Tazama na yo rangi ya Dubai. Apaka taka rorani, na mwaga wino mina yeti ladai. Nishaweka sana lindo, hadi ulimbo. Wala hana tuyu mremo, esi ataki tonani.
Why?
For sure baby you
mine.
Iwe usiku iwe mchana.
Why?
Sipati hata kampani.
Why?
Why? Usizuge badai.
Why?
Si unipe data.
Why?
Umefanana na mama.
Tuka relaxi garden, tupate mango passion. Najua napendaga fashion, zawadi ya jinzi dozen. Nikikona tuna smile ata ukinuna mimzima. Ilo jichoka upo imenitafuna mazima. Nishaweka sana lingo, hadi ulimbo. Wala hana tuyu mremo, esi ataki tonani.
Why?
For sure baby you mine.
Why?
Iwe usiku iwe mchana.
Why?
Sipati hata kampani.
Why?